I have no illusions.
Dunia kelea tomba nyemro Antonio Guterres ye ayira ka fo ko nyina ton sigiba imbe ka latme gele abaude ka dunia konnana.
Our world is blighted by war.
Anka dunia kera tumbungulo nye kasaba uge kelei. Asikilendo koni yalika. Alanjabalendo fantanya. Kongo ni hake dafa bali afe.
Anger and inequality.
Abe dunia marabagaba uhakili la haka uka demela sisi. Kosewe jamana do hunu fanga besika doga ya haka yukure ni kele nintosina. Richard Gowan, dunia kili atomba ka Centre de Reflexion International Crisis Group nyemo.
Many African and Asian countries.
Farafinani azi jamana chaman de be bulodi nyoma la lakana sirafe anisani fere sirafe ni griti jamana ye. Alna asoro kun labene nunga kumaka nyesi dankarili ma marsikalo tmenena. Utefe kudado ala wala saka Moscow kele dunia kele atomba onina.
Fights with Moscow at the UN.
Gelea munu ndona sorofion temesera uka ani itayri me mina unsongo uyele nuna. Farafina, ne adayri me balanindu ilusila ani ikra ni jamana ka alikama la lala gelea badi kono. Jate ubole akanka foko mwgo milion mwanyo wana bena na blakoli ani balontanya konana dona taula. O jate chela, Somali jamana di milion segi nyo wana be ula. Abdirahman Abdishakur, Somali jamana ka lasuki di dunia kili atomba kono.
The farming
Kongo,
chendo,
wa, abekela ni wakatina.
Antonio Guterres segintɔ de filɛ ka bɔ Pakistan jamana kan yɔrɔ min la sanjiba ye fagaliw ani tiɲɛni jugubaw kɛ u ka jamana tilalen saba ye o fan fila kan.
Ko mun bɛ ka kɛ Pakistan ni waati na o bɛ duniɲa bɛɛ ka disɛ jira ka ɲɛsin waati yɛlɛma gɛlɛyaw ma ani tilennibaliya min b'a la.
At the heart of it.
Nina, dunia marabaka uka sarankanu, dunia kele atomba ka tonski bani keneka, chama bena laselu ke kofe, katawabu ke, yemoko chama, unu nana New York, kaka ankata Londres, Angleterre, Masamsu, Reine Elizabeth kajana jau kumbe, September kalu, le tani konanton, natala.